Abakurikira radio Inyange twongeye kubasuhuza, bibaye saa tano zuzuye muri studio za radio Inyange z'igitondo, tariki ya 23 Mutarama 2018. Muri kumwe n'umuhanuzi Magishe Lewainesha, ari we ubagezaho amakuru mu buhanuzi. Amakuru rero mu gitondo cya none mu buhanuzi bw'uyu munsi buteganijwe kwandikwa bwo mu gice cya 75 cy'ubuhanuzi. Amakuru aragaragaza yuko hari inama zigiye gukorwa n'aba Repubulika yo mu bwoko bw'Abahutu n'Abatutsi, ubwo turavuga RNC, ishyaka rya RNC niryo rihuriwemo n'aba Repubulika bakeya, n'agatsiko k'aba Repubulika katemera ubwami bw'u Rwanda, kayobowe n'umwuka w'ikinyoma. Bakaba rero bamaze kubona neza ko byarangiye, umwaka gara barabona ko byarangiye, gupfa yapfuye. Noneho bahise bahura n'ikibazo cy'uko umwami Yuhi wa gatandatu ushaje Emmanuel agiye kwima ingoma. Noneho mu nama rero bari barimo, ubuhanuzi bwa muzabibona mu nyandiko, ibintu bisobanuro turimo tubaha. Ubuhanuzi bwagaragaje yuko bahise bajya mu butayu bugufiya buri hafi na ya nyanja mu burasirazuba, mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Afurika, bikaba ariho bari bari bakora inama. Mbere na mbere bemeza ko bagomba kwica umuhanuzi Magishe Lewainesha, kuko ari we uvuga imigambi agahishura ibyabo byose, bityo bigatuma ibyo bari bagambiriye byose biburizwamo. Barabiyegezaho umugambi wo kwica umuhanuzi birananirana, ntabwo babashije kubigeraho. Hakurikiraho umugambi wo gushaka kwica nyiri u Rwanda, nyaguhora ku ngoma Bushaje Emmanuel. Barabipanga, inama bazikoze inshuro zigera muri eshatu, bakoresha Abahutu bashatse Abatutsi kazi, bakwirakwiza ikinyoma muri rubanda. Mbere na mbere babanje gusaba yuko nabashyiriwe muri protokole yo kuzakira umwami wa gatandatu ushaje Emmanuel, ko bifuza kugira mu ruhame kumwakira. Ubwami burabyemera, leta yari iriho yobowe na minisitiri w'intebe irabyemera. Baragenda bakora politiki cyangwa propaganda, abantu bose bohereje bo kuzakira kujya muri protokole bari abantu bafite, bari bafite za pistole. Noneho abandi bashinzwe kuzateza akavuyo kugira ngo umwami azaba amanutse avuye ku kibuga cy'indege, bahite bateza akavuyo bamurasira aho ngaho haba intambara, bitwaje yuko rubanda rudashaka umwami. Ngiyo imigambi bari barimo inama, bagahita bateza intambara ako kanya igahita itangira, umwami atarima ingoma. Kuko barabibona yuko umwami namara kwima ingoma, ubwami bugendera ku itegeko nshinga, constitution monarchy cyangwa monarchist, bizaba bibarangiranye. That is the final plan, bamaze gupraninga, bamaze gukora. Iyo niyo plan yonyine bafite, kandi niyo plan isigaye. Iby'umwaka gara byo barabibona yuko umwaka gara yarangiye. Bene data bakundwa, rubanda rw'umwami, ndababwiza ukuri, umwuka w'ikinyoma ni umwuka mubi cyane. Nguwo umwuka w'ikinyoma bafite ubu ntegura ano makuru mu buhanuzi. Ndababwiza ukuri yuko RNC irampiga nk'abahiga, nk'intare zihiga ingeragere cyangwa antilope. Umwaka gara we byarangiye, za magigirize nazo zirampigira hasi hejuru, ubuhanuzi bwongeye kugaruka bugaragaza Murekatete wahoze ari madamu yamaze gutanga baramubwiye ngo atange ibirego by'ibinyoma sinzi ibyanditse ibyo ari byo. Nabonaga impapuro zatanzwe arrest warrant zo hirya no hino ariko umugore ari uzifite ari kumwe na za Magigiri na ba CID b'Ibabuloni kugira ngo bashimute umuhanuzi ahite bagaragaza yuko hariho ibirego. Bafite ikibazo gikomeye yuko ngo ngiye kugenda hanze ndagenda mu kwezi kwa kabiri mu mpera ndagenda, nawe ko nzajya mu Bufaransa nkajya muri Amerika no mu Bwongereza, kumpagarikaho ntabwo byashoboka, ntabwo byanakunda. N'igihe nzagenda ntimuzabimenya, muzatangara cyane kuko ntabwo twiganye. Imyaka 8 maze mu butayu n'uwa 9 amashuri mpize, ntabwo twari kumwe, ntabwo mwambere y'abarimu. Ya nuko rero abantu babiri barimo bahigwa n'umuhanuzi n'umwami Yuhi wa gatandatu Bushaje Emmanuel, kuko ubuhanuzi burabajujubije, babujije amahoro, burabaserereje, kuko bushyira imigambi yabo mibisha ahagaragara, rubanda rw'umwami rukabimenya, n'ubwami bakabimenya, bityo abantu bakamenya uko bashobora kwipanga. Kuko umugambi wamaze kugera ahagaragara ubwo birangiye, ibintu rero bikaba bikomeye, ibintu bikaba bitoroshye. Kwinjira mu masezerano ntabwo ari ikintu cyoroshye, habaye intambara ya nyuma nk'aya ntambara yabereye i Yeriko. Abisirayeli bayizengurutse bacecetse inshuro 7 ku nshuro 8 bararirimba. Ubu rero ibwami tugiye kuzenguruka igikuta cy'i Yeriko inshuro 7 ku nshuro 8 tuzaririmba. Ibwami rero murabe mwumva ibirenge nimwe mubwirwa. Ntago general asinziriye, ari gukoresha inzira zose zishoboka, ariko umuhanuzi byagaragaye yuko abo bahutu abo batutsi bashaka kujya muri protokole yo kwakira umwami barabanyantege nke. Abari barimo bafite utuntu tw'udupistole two gushaka guteza akavuyo, bari bake kandi bahanganye n'umuhanuzi. Umuhanuzi arabanesha, burya rero iyo utsindiwe mu iyerekwa burya biba birangiye. Iyo utsindiwe mu nzozi ugatsindirwa mu iyerekwa, kwisha ibyo biba birangiye. Abarepubulika rero bamaze kugezwa mu butayu, nta nubwo ari bwa butayu busanzwe nyine, bari hafi buriya butayu bwo mu majyaruguru, mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Afurika, hafi n'inyanja. Aho urumva deja n'ubwami nyine burasa nk'aho buri mu butayu, kuko iyo migambi yo guhangana na RNC ntabwo yoroshye, no kwitegura ibintu ntabwo byoroshye. Reka rero turaza kubagezaho ubuhanuzi bwanditse mu buryo bwiza, turamuka tumaze kubona ko tubonye umutekano mwiza, kugira ngo mwisomere mugire ishya n'ihirwe. Mwari kumwe n'umuhanuzi Magishiro bwa isaha 5:18 muri studio za Radio Inyange mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani. Mugire amanywa meza, ishya n'ihirwe, murakoze.